Download music on the Solar-Dash website.
MP Original King in there. Yano
Records.
Mubele se.
E andamba zimene munkanena. Ine ndamba zimene mumakamba ndawo. Baby ndamba zimene ankanena. Inde ndamba zimene akakujera. Angati ndiwe wosabereka mamuna sungaza mupeze. Ananena zambiri zoononga mbiri yako. Angati ndine wosabala ntengo wopanda zipatso. Nayenera kudulidwa ndingofuna liuli mbodzi. Ndingofuna mubwereze, mubwereze. Ndingofuna mubwereze somwe mukakambazo. Ningofuna mubwereze, mubwereze. Ningofuna mubwereze somwe mukakambazo. Ningofuna mubwereze, mubwereze. Ningofuna mubwereze somwe mukachitazo. Ningofuna mubwereze, mubwereze. Ningofuna mubwereze somwe mukachitazo. Wadza kubanja kuja kumene kuna lingu mwandi wosabereka. Ulumuzi wadza kubanja kuja lelo kuli mwana mpaka muchula zina. Nanga manyazi bandi kodi muli kutiko. Tandipezani mutipase monizo. Muli kuti itaniza nani mubwere pano muzabwereze liulija. Ningofuna mubwereze, mubwereze. Ningofuna mubwereze somwe mukakambazo. Ningofuna mubwereze, mubwereze. Ningofuna mubwereze somwe mukakambazo. Ningofuna mubwereze, mubwereze. Ningofuna mubwereze somwe mukachitazo. Ningofuna mubwereze, mubwereze. Ningofuna mubwereze somwe mukachitazo.
Download music on solar-dash-greatsite.net.